ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angubingelele ngomkele futhi ngenkulu intokozo engosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo PT Ngema, ungumlomo kaBenny Diamet we-Christian Networks. Wonke umzali uyafikelwa isigaba sokwesaba ukuthi hlezi ingane yakhe igcine ibe mdibi munye ney'ngane engalaleli, ikhethe yayo indlela. Nomzali abe nomuzwa obuhlungu ukuthi lezo ngane kumbe abanye abantu bayoholela ingane yakhe eweni nebala. Kubafana abazali ukuba babe nakho lokhu kukhathazeka. Nama ngikutshela ukuthi leyo mizwa ingifikele ngoba uma ukhulisa ingane kunezinto ey'ningi ey'suke ziyinyonyobela ziyifuna. Ngakho usengcindezini yokuthi ekaze eyama indlela leyo kuyikhulisa ingane eqondile izogcina ithathiwe yini kumbe kuzothathwa eyabantu abanye ebabona yona ngokwayo le ngane yami bengamaqhawe, ithi uma ibabuka ibonda hayi abantu engafunda kubonda, abantu abangaqondile. Kube nombuzo ukuthi kaze kupho kuyonqoba ekugcineni, izinto esimfundise zona kumbe lezi ezimnyonyobelayo? Ngumbuzo lona wonke umzali ayithole eyibuza wona. Nalokho kuyinkathazo enhliziyweni kaNkulunkulu, yebo ngokwakhe. Uma ngabe sibuka thina siziyingane zakhe, ingakho simthola uNkulunkulu kwesibili kaPetro 3 verse 17 no-18 esho lokhu: ngakho bathandekayo, njengoba nazi lokhu ngaphambilini, xwayani ukuze ningadukiswa ngokukhohliswa kwabangenamthetho, niwe ekuqineni kwenu. Kepha khulani emseni nasekwazini iNkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Inkazimulo mayibe kuye namanje kuze kube lo suku laphakade. Mlaleli, uPetro ukhuluma lana ngabanye abahlanekezele ibhalo kade bayidusa bona, badusa nabanye babadonsela ekubhubheni. Funa namhlanje ngikutshela ukuthi laba bantu basekhona. Ngakho singayikhethela thina kukanye ukubalandela kumbe amehlo ethu siwathi njo kuJesu. Sikhulise ukholo lwethu kuye nasemseni wakhe sikhule kuwo. Futhi ngakulibali lokho, umusa wenzelwe ukukusindisa kanjalo nokuguqula. U-A.W. Tozer wakwakubeka ukuthi uma singaguquliwe ngomusa, akho mancane amathuba ukuthi besike sasindiswa ngomusa kwakhona ekuqaleni. Angicabangi ukuthi umfoka Tozer wayishaya eceleni la. Kepha khulani emseni nasekwazini iNkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Ukuyithola i-devotion e-fresh suku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0670607. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.